magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa laga sameeyay ololaha nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada. Ololahan ayaa waxaa iska kaashaday waaxda caafimaadka dowladda hoose ee degmada Baydhabo iyo shacabka xaafadaha magaalada. Abshir Cali Xuseen, agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee degmada Baydhabo, ayaa ka warramaya ahamiyadda ololahan.
Geega sisi aragta oo la sameeyay olola nadaafadeed oo ka mid ah howlaha shaqo howleedkan oo si maalinle un qoobdaan oo tan meba ka mid ah taa doorka guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada Baydhabo, gaar ahaan doorka haweenka oo intii oo kaalintii oo qaadan yooni kala shaqeeyaan nadaafada guud ahaan bilicda magaalada Baydhabo. Sisi October isbuucyadii mise bili hadda un guuda jarnimo weernay may weednahay olol wacyigelin ah oo ka aadan guud ahaan maareynta qashinka adag iyo ilaalinta deegaanka degmada Baydhabo, taasoo aan ku goon lahayn intii una deersin guud ahaan ardayda walkabaradaas magaalada Baydhabo. Taas beddel yagee kaddana may baan roognahay intii hooyooyinkii guud ahaan tuman ka xaafado magaalada Baydhabo yooni kala qayb nagadan nadiifinta amaba nadaafada guud ahaan wadooyinka magaalada Baydhabo ahaan faris magaalada yooni kala shaqeeyaan guud ahaan may mahadnagay hooyooyinka iyo gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha ay sheeg arrimaha bulshada degmada Baydhabo gudoomiyalka xaafado guud ahaan qof kasto geeka doorka lahay intii sumeelan barnaamijkan oo si wanaagsan in ku qabsoma baad warbaahintan aan mahadnaga guud ahaan may balaha.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Ibraahim Farteeg iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Marwo Hindiya Isaaq Cali ayaa bogaadiyay ololahan.
Sifaylayaa may buu ahaa yaani in ka qabsoontii may bilaabaha in sheegada bulshada ka dhaqan degmada Baydhabo inay nadaafadani kula qayb qaadaan runtii may buu ahaa walaakiin shileediye oo lan baahanyay inay may buu ahaa gacan la iska sii yaa kow ku eeta way weeli nadaafad haddii la waayo way kooyase cudurada yaa ku dhalada nadaafad darada way tan ku hortagan tahaa sidii ku badbaadi lahay bulshadaan ku badbaadi lahaytay cudurro oo sababa nadaafad darro. Markan bulshooy may mar lamaad mar saddexaad siin ku codsadaana inay unay nadaafadani kula shaqeyta.
Mar walba qabada jarnay nadaafada magaalada wala iga mahadnagay marka koowaad gudoomiyaalka hooyooyinka xaafado iyo gudoomiyaha xaafado oo laantii wala suurta gala fadnay maamooyinka eeda aan mahadsantiin lahaa si mar walba may leeraay amaamirtii oo qaadayaan oo magaaladii oo nadiifsadaan oo tumila masaanta u surunaayeen eed aan ka mahadsantiin lahaa. Tan kale wala yaray reer Baydhabo ili dardaarmay reer Baydhabo magaaladu isin leey magaalo kale ma qabtan nadaafad intii ka dadaalan hadda ma aragaanay raabtu wadoon meelahan kanaaladii oo la soo biidhatay oo biyo ka jaran wasakh ka jaran oo nadaafad darida xataa qashinkii hata la qaado waay gacad qof ka soo biyo qof bin aadiga isin amal leey hadii wadankiisa isku halay tan lan kala siin magoq male lan wadan jeey isin nadaafsay isu suubsade wali siin kala talayay reer Baydhabo wali siin sheegay oo dardaar oo qashinka meel eray baawur jar qashinka ka qaado nadaafada meel eray isu dadag shaqeeyo jar mayl eray hatta mayl eray intiis qashanka weelka shibtan lambu tukaashay mis ganacsi hortiis dhikoy.
Magaalada Baydhabo ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay sameeyay kubac xagga dhismaha waxana taa daba socda nadaafad ay si joogto ah u sameeyaan maamulada xafadaha.